bibumbe byange biteredde gwe nali nonya munatuse omuntu omulungi mufiga ne mu mutima owange bwali ekimuli ekito amata gatafa njagala nkulage laavu kola ebyalema abalala omutima gugwo nguwadde mukwano twala matidde yesimye okufuna omuntu omulungi nga ggwe sanfu oyo gwetute zekwesibidde kati kankwakaze kajanja nkole ebyalema abalala kankwakaze katinko kubo ntadde mu lutula njagala nkulage laavu ekujjule mmeme njagala nkulage keatia nkwerabiza balala
Sirina mulala.